xildhibaan ka degma baarlamaaneedka cildhaas mudane aadan kaynaan wehliya ayaa maruu maanta la hadlayay shacabka magaalada giriftu iyo sidoo kale kuba cildhaas ayaa sheegay in isaga iyo madaxda laga soo doortay deegaanada wajeer ay ka wada shaqaynayeen 50 sano ee ay xilka hayeen ammaanka iyo nabadgelyada.
Wixii uu sukeenanaanka waxaan rabaa inaan mahad weyn u celiyo talow raggii madaxda ayeen biyaalkahay lixdii walaalyaalehe muxishmo axmed cabdisalaam waa wajeer noof muxishmo axmed qolosh waa wajee west muxishmo professor cumar waa wajee south muxishmo rashiid qaasin waa wajee east muxishmo waa baashane waa tarbaj naa muxishmo ayeen waa cildhaas senator governor wote tumefanya kazi that is why you have seen for the last 5 years wajee kulikuwa na usalama vitu kidogo kidogo tu hapa pale lakini wajee kulikuwa na usalama kulikuwa na undugu kwa sababu sisi viongozi tulikuwa tunafanya kazi pamoja na nawasihi nyinyi raia pia muonyeshe undugu na udada mfanye kazi pamoja kwa sababu maisha ile tuko sasa ni maisha ambayo inahitaji kila mmoja wetu awe na usalama awe na maendeleo.
Danka kala mudane aadan keenan wehliya ayaa sheegay in shacabka ay kala tashan doonaan cid ay ku taageerayaan kursiga gobolka ismaamulka wajeer.
Waxaan leenaa re wajeer oo ama qashan doorashada gobolka waa ka jira mashquul 8 walaalayaalay ina taagan nin kastaba uu raba ani waa keen aamusi waxaan waa aamusi eedeydana waa badati 2013 aniga walaalkay axmed dahay axmed aan dhisno 2017 aniga dahay muse maxamed cabdi aan dhisno wixii qabteen iyo wixii qabanin idinku waa garanaysiin 2022 soo walaashi aan dhahnay waa socon wayse waxaan in sheegaa wala tashi baa noo dhici doona waan fadhiisanaynaa waa idla fiirinaynaa 8 ruux kiis ilaahay u qoray horto waa qoriya soomaad haqlo malbuud waa ka qoranta somo annaka laakiin dadaal baan la faray waxaan raadinaynaa ki wajeer wax u tari kara ree wajeer uu sukeeni kara ree wajeer badbaadin kara ree wajeer horumarin kara ree wajeer kenyaada kala ka daban geyn kara waayo dowladeena lacag badan baa loo soo qirray countyal mandheera 10 sano la soo dhaafay waxay heshay 138 bilyan wajeer waxay heshay 100 bilyan gaarisa sidaas oo kale lacagtiideed waxaa la rabaa in laga arko giriftu eldaas laga arka hadaado laga arka habaasweyna laga arka wajeerboor laga arka tarbaj laga arka buuno laga arka bute laga arka eelnoor laga arka tiideed waxay nagu qasbi marka dadweynaha hadaan aan inaan tashanno maxay la amaano weyn way ani waxaan rabaa wixii liiso dhiiba maadaama eldaas ligu soo doortay eldaas la geeyay leh eldaas consensus